Yaitangia yote hiyo kunongona nawe. Wewe kwanza sikuangalia moya moya.
Na kibuyu size in here?
Batali.
Na sehemu hii ya chini.
Ndroo
ni ndani ya nyumba. Hii
ni mtanga yoo yoo.
Mtanga yote ni ndroo tu.
Oh, nje ama ndani?
Kutoka ndani mpaka nje ndroo tu.
Gari ma.
Ndiyo nje.
Na ushanga wanawake wanavaa hapa, jina lake?
Ogota uko.
Hata sisi huvaa.
Mwikina. Kwa nini huvaa?
Ayo huvaa hapa.
Kikine,
suma kwa. Lakini sasa huvaa?
Hata sasa. Ni yawa mengia swahilini, lakini hawa ndani ndani. Huvaa homu, si ushobo.
Na mpini?
Mpini, umunga nkaza shirito kwa.
Mpini. Anda tiali.
Mpini.
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 Na kofia?
Kofia.
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 Na meko?
Meko.
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 Na nyumba?
Mini.
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 Na ngudo?
Ngudo.
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 Na migao?
Migao.
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 Na miko.
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 Na kisu.
Halite.
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 Na kibuyu kirefu.
Punde.
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 Ala, kwa nimechoka kusema tu.
Interesting, they always often have different vowels like that.
Na nje.
Garima.
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 Na ndani?
Ndani. Ndani menini.
Ndani menini.
Ndani menini.
Ndani menini.
Ndani menini.
Ndani menini.
Yeah, that was that allophonic variation of Indi and Yo.
Na kijiko kwa kukora?
Ime.
Ima.
Ime.
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 Tena?
Ime.
Kwa nini ulesema tima?
Metanganya yani niyote.
Ukinena ime ni sawa sawa, ukinena ime ni sawa sawa.
Na pa? Oh, anataka kusikia tena. Ime.
Ime.
Now, one at a time.
Ime.
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 Na pa?
Pa. Pa.
Pa.
Pa.
Pa.
Pa.
Pa.
Na chombo cha kubeba maji. Chombo cha kubeba maji. Kene.
Keni.
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 Na kitu kwa
peke.
Mtofu.
Mtofuro. Mtofuro.
Mtofuro.
Mtofuro.
Mtofuro.
Mtofuro.
Mtofuro.
Ile kupekesa hiyo. Kiswahili kipeketo ya.
Kipeketo?
Kiswahili hiyo.
Kipeketo.
Kipeketo.
Na kitu yenye harufu nzuri.
Mwanta.
Wine.
Wine.
Abate.
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 Abate. Fatuma angalia hapa, nyi ondokani hapa bwana. Ondoka nini huko? Nasi tumechoka ti. Ala?
Hai hai.
Come on baby, hii.
Ya. Ifu ya. Aki de there, aki ke bare
here. Is the cooking all right? Does she want to see to her cooking or?
Oh, untaka.
Okay, back to it.
Okay. Abate.
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 Na.
Can I just get you a little further away? And
a little closer. Don't be so tiapo in your
I'd still be close to her. She could lean back a little. She could lean back. That's probably a bit better. Let's try
that. Yeah, the one
who does work. Na sehemu ya uta haso
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 haso haso.
Now she's too close. Okay, I have to do that again because I was too
close.
Now I have to have that one again.
Anahitaji kusikia tena.
Haso
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 haso.
Na mshale.
Hado.
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 Na sehemu ya mwisho wa bodani.
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 Na uta?
Hala.
Ala.
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 Ala.